I'm gonna bless the lap when you get on so much on the wall, you know. Guardian angel, who's the book they're talking about with the music? Hey, yo, big, let's go.
Tunayaona ya lota biriwa. Siku za mwisho ya tafunuliwa. Doa ya sasa ya nashuhudiwa. Kama kanisa lingefunguliwa, tupate japo pa kuhudumiwa. Kusema kweli tumepungukiwa. Tunakuhitaji leo, leo. Sikize ombi letu leo. Uje uturehemu leo, leo. Tuma mkombozi leo. Tunakuhitaji leo, leo. Sikize ombi letu leo. Uje uturehemu leo, leo. Tuma mkombozi leo. Tuma mkombozi leo.
Wapate wapi chakula na mavazi? Wajibu nini watoto ni wazazi? Kombozi hali ni moto kama pasi. Tuma mkombozi leo. Tunakuhitaji leo, leo. Sikize ombi letu leo. Uje uturehemu leo, leo. Tuma mkombozi leo. Tunakuhitaji leo, leo. Sikize ombi letu leo. Uje uturehemu.
Oh.